My titans. Boba. 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 Nebala.
Boba. Boom. Boba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Nende boom. Boba. Boom. Boba.
Isi soflem za kusuga. Kizo tumekata.
Nende boom. Boba. Boom. Boba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Nende boom. Boba. Boom. Boba.
Isi soflem za kusuga. Kizo tumekata.
Kumkupam fido na mopali. Chuga ni hipa. Zingine atufagili. Nye fanyeni hata hatu wazui. Huku ni Timberland boot na OPP. Wase wangumu, watu wa live show. Hizo mapayback, tumeachia mabisho. Vito vigumu, wase wa hardcore. Wala siendi da, minta hiti ololo. Nichuga yetu, wacha tu represent. Kutoa vitu OG, na siyo bare. Muziki wetu, lazima tutete. Zile gumu, kuwa, au vipi mopale. Wenye buhungu wa unyo na piga dede. Ni hip hop, dancehall na marege. Ni minyonyo all star, siyo jeje. Huku watu wamekaza, siyo lege lege.
Boom, kuba, boom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Nende boom, kuba, boom, kuba.
Isi soflem za kusuga, kizo tumekata.
Nende boom, kuba, boom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Nende boom, kuba, boom, kuba.
Isi soflem za kusuga, kizo tumekata. Nende boom, kuba. Tuame bama na wapigi boom pop. Hatuwazi umamambo ya na jipop. So kila kazi nataji kulipwa. Kutoa support yondo hip hop. Mamanzo na jisnap na matrack za hip hop. Na imikito sinitwere gime picha paka trap. Mundo boom kubap tuame lap. Na chuga bongo flavor nonsense hip hop. Clap 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 clap. Ipapa matajazi na pigwa paka clap. Competition zone around tunakwara chap chap. Mundo boom kubap tuame lap. Na chuga bongo flavor nonsense hip hop. Tuende boom kubap. Wagumu na rakat ni muhimu. Tunafanya ngumu za ifata krumu. Uweze nishusha na kushuka tene ngumu.
Kuba, boom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Nende boom, kuba, boom, kuba.
Isi soflem za kusuga, kizo tumekata.
Nende boom, kuba, boom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Nende boom, kuba, boom, kuba.
Isi soflem za kusuga.
It's touch is on the mix. Nende
boom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Kum, kuma, kum, kuma.
Isi soflem za kusuga, kizo tumekata.
Kum, kuma.